ukiwa na huzuni uziondoa, uitimiza furaha yangu na kunifikisha ninapotaka. Ninakushukuru Bwana, haleluya, nafsi yangu nitamu imbia Bwana ningali hai. Nitamu imbia muda ninaoishi duniani, haleluya, nafsi yangu nitamu imbia Bwana ningali hai. Nitamu imbia muda ninaoishi duniani. Bwana Mungu huwafumbua macho waliopofuka kuona, huwainua walioinama, huwapenda watafutao haki, huitimiza furaha yao. Bwana Mungu huwafumbua macho waliopofuka kuona, huwainua walioinama, huwapenda watafutao haki, huitimiza furaha yao. Haleluya, nafsi yangu nitamu imbia Bwana ningali hai. Nitamu imbia muda ninaoishi duniani, haleluya, nafsi yangu nitamu imbia Bwana ningali hai. Nitamu imbia muda ninaoishi duniani, haleluya, nafsi yangu nitamu imbia Bwana ningali hai. Nitamu imbia